Saba.
Na jinsi kama mtu ajabu sana kujua kuchana na kuandika sana kusizi shida na lana, mapenzi na njama za kunipoteza zilizofeli kimama. Ajabu sana muziki mina udai na leo naokopesha tena na sijachukua change ya jana. Kama ujui UO5 piga kimya mtoto wa mama, tuko conscious paka basi tunajisifu tu kwa vina, we mwepesi utupi wasi limebaki tu jina. Na wajui street haters, snitches, strippers wanabua zote nuwaingie kama virus, wanavuja kote vesi zangu ndio pampers. Yeah. Unapo ncheki misipo na najua mkali mwili mdogo kacharito na volei low kama sipo, nipo na wanangu bo saba, sup my people.
Na jinsi ni wajabu sana mimi kujua kujana na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah, mimi bado nipo
saba, sup my people.
Oh yeah, na mziki upo.
Hini hip.
Oh yeah, mimi bado nipo
saba, sup my people.
Oh yeah, bo saba nipo.
Hini hip. Papu wai kutoka imanisho jua kufoka. Wai kutoka imanisho jua kufoka. Ni kama kwanza kupanda basi ya kakasiti ya deliver. Kanyia yake kambi ya kajita ya survivor. Halikuwa shikaji wetu kama lips na saliva. Leo amekuwa feki kabithaza wa China. Akiele weki China kamtafuna wena. So mistake wanaume na wanao wana na bagida tamadina. Viongozi wanalumbana na shindwa fikiana ya wachache. Wengi tunathirika za watoto na wanawake. Siasa, ujinga pamoja na sema ndio natuacha njia panda kama pesa, mapenzi pamoja na mafanikio vinavyotenga washikaji waonane kumbe sio life. Ni kama gari inategemea unavyoendesha still. Tuko safari na wengine wamerudishwa line. Ungefahamu kama juo singenyesha mina pochana niko faster mwana zaidi. Street runner, you can test me. Yes,
cause
I'm the last one left. Stay focused.
Na jinsi ni wajabu sana mimi kujua na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah, mimi bado nipo
saba, sup my people.
Oh yeah, na mziki upo.
Hini hip.
Oh yeah, mimi bado nipo
saba, sup my people.
Oh yeah, bo saba nipo.
Hini hip.
Bado nipo kwa kiapo nipo kwa mana na pia, ila sipo atakapo mora roho yangu kuitoa.
Mini suspect na hii revolution. So fee and the market, there's no competition. I'm scheming the graphic kama Muhammad, so ali zangu sentence. Vina mna feel guilty, rest in peace. Pack, happy MBIG. Hini hip hop, homie fresh proceed. Mr. DJ, stop and drop some liquor. Kwa guru we experience, the best teacher.
Na jinsi ni wajabu sana mimi kujua kujana na kufanya ona na wasumbua. Oh yeah, mimi bado nipo
saba, sup my people.
Oh yeah, na mziki upo.
Hini hip.
Oh yeah, mimi bado nipo
saba, sup my people.
Oh yeah, bo saba nipo.
Hini hip hop.
Yeah, yeah. Amba. Zapaka. Zapaka. Ro saba.